Atenge buli na kumbale bubazi amasomero okugulwa mu butongole mu lusomo olusooka mu mwaka guno RDC wa district ye Mukono Hajjat Fatuma nabitaka ndisa balazo kutya nti amasomero ga government ye Mukono golekedde okutandika olusoma luno nga tegali na basomesa bamala onagamba nti kino kivudde kukuba nti akakiiko akagaba emirimu mu district ye Mukono tekaliiwo nga kinagambye nti kizingamizza nnyo n'obuweereza mu district eno kati bw'ati asabye bonna bekikwatako okukola buli ekisoboka okulaba nga akakiiko kano kateekebwawo olwa amasomero agatalina basomesa bamala galyoke gafuna abasomesa begeetaaga
saba kawo ne executive ya district okulaba nga tufuna mangu district service commission sobola okola recruitment ez'abasomesa kubanga tulina eddibu ddene mu masomero gaffe naddala ga gavumenti tulina abasomesa tebamala naye ate ng'ekizibu kiri kimu kyabutaba na district service commission oba tufuna public service tukkirize okuborrowinga service commission awalala oba si ekyo okulaba nga anti-corruption unit ne IBG's office bavaayo okutuwa mandate okugenda mu maaso ne service commission ebaddewo okulaba abantu bafuna services ne mu masomero gaffe abasomesa mwena tegamala ate nga tusuubira okufuna turn up eri too high mu masomero gaffe naddala ga gavumenti n'olwekyo nsaba okulaba nga service commission ebeerawo